Byankugamba byenagamba Sawulo okwekubisa ennyo nga kyaliyala obanga okiwakana mubuuza muvado Kampala ssebo tolina muzannyo bagato yuti watutega bikubwa tukubwa ne tuvaako Bobtown simanyi nakumanya bakubwa ne bafiirawo mujja mu ghetto ne muganoonya muleka buli agatunda mumukaliza balatujingira nga buziba naye bwe gutamala kuwakasifuluma bannange nze njagala hayipuwe fenna tuwe nze bulaba njagala hayipu yenimala nsulanga sinwedde ndootagana ebintu ebizibu ndoota emizimu gisika nze bulaba njagala hayipu yenimala nsulanga sinwedde ndootagana ebintu ebizibu ndoota emizimu gisika webbala ogenda kugula amaja genaze nago gunanga leka njagala byana biwala ebisanyuka mujje wano tutandika okusanyuka tukubwa nti byansi kuleka kasitoleka mwagenca ganoonya anti bikubwa bye bitugatta buli omu emisana jeguira bannange katike buzibye kubongo tulina kimu kunyumirwa ebyokunywa kati byakubonabona kuba tugenda kubinywanga batanywangako njagala hayipu nze gulaba njagala hayipu yenimala nsulanga sinwedde ndootagana ebintu ebizibu ndoota ng'emizimu gisika nze gulaba njagala hayipu yenimala nsulanga sinwedde ndootagana ebintu ebizibu ndoota ng'emizimu gisika nze njagala hayipu njagala hayipu leka kwenyuma lwa nyambala lema kwenyuma lwa nkulayo oyodde matemagana gwe gwanoonya kale mulaba ayina n'amaja naye kizibu kyo kimu kyakwekuniza jyangu sanyuka ne banno va mu bino ebyokwesiriwaza mukiro tubeera mukuyoya mwe abagula biya mwe twetaaga jangweno blaza jangwena tujja kunywa banange hayipu nze gulaba njagala hayipu yenimala nsulanga sinywedde ndootagana ebintu ebizibu ndoota ng'emizimu gisika nze gulaba njagala hayipu yenimala nsulanga sinywedde ndootagana ebintu ebizibu ndoota ng'emizimu gisika nze gulaba njagala hayipu yenimala nsulanga sinywedde ndootagana ebintu ebizibu ndoota ng'emizimu gisika nze gulaba njagala hayipu yenimala nsulanga sinywedde ndootagana ebintu ebizibu ndoota ng'emizimu gisika